أكل دستيلو في جامعة في جالة مالو دي فنو ملاك مشني فاكن
information ni prosesi biyya hala Kanada hojiran kan jedhu isan barbaadeen ture.
Ayyee jalqaba irratti websaayitiin sii kanna websaayitii irratti hojii argattu. Websaayitiin sii kanne kana qabattee websaayitii kan jala galtee hojii barbaadda jechuudha.
Ishii naaf kenna akkamitti naaf kennuta?
Waraqaa fi daftarri osoo bira jiraate yookiin bilbila keessa riikardii gootanii na dhaggeeffachuu dandeessu.
Ishii.
Jalqabu.
Ee.
Job Bank Canada jettanii search gootu.
Job what? Job me?
Job Bank Canada. Job jechuun hojii jechuudha. Job Bank Canada.
Bank.
Bank. Bank.
Okay, bank. Okay.
Jaoba Bank Canada.
Ishii.
Kana jettanii search gootu. Adventure kan jedhu karaa harka mirgaati irratti isiniif dhufa. Isa tuqxu jechuudha. Egaa san tuqxanii booda filannalee baay'eetu isinii dhufa. Filannoo san gara jalaa deemtanii. Intended applicant kan jedhu jira. Intended applicant kan jedhu san jalaa ammoo Canadian and international candidate kan jedhu jira. Isa kiliik gootu isa tuqxu jechuudha.
Kanaadaa maal kan jedhu?
Canadian and international candidate kan jedhu tuqxu jechuudha. Employment group kan jedhu jira ammas biratti. Canadian employment group san jala ammoo temporary foreign works kan jedhu laaltanii keessa laaltanii isa tuqxu. Gaafa kana tuqxan view jedhee gubbaarratti ni mul'ata guddaadhaan ni jira. Vii kan jedhu tuqxu gaafa san tuqxanii dhaabbanni Kanaadaa keessa jiru warri hojii qaxaru achirratti baasu. Asi jala laaltanii hojii isiniif ta'u laaltanii filattu jechuudha ka.
Tolleeshi.
Yeroo filattan waan barbaadansa yeroo gadi tuqxanii how to apply kan jedhu jira karaa gadii. Akkamitti galmaa'uu akka dandeessu. Akkamitti dhiyeessuu akka dandeessu. Isa jala ammoo imeelii isaanii isiniif ka'anii jiru. Imeelii isaanii san tuqxanii imeelii isaaniitiin CV fi application letterii qopheessanii ergituuf istaandaardii Kanaadaatiini. Application letterii jechuun waa'ee mataa keetii amma ta'e tokko kan si ibsu barreessitee waraqaa tokko irratti ergitaa jechuudha.
Tole.
Karaa kana gaafa ergituu fi yoo si fudhatan ta'e waraqaa siif erguu imeelii keessaniin kontaakta ol godhuu jalqabdu. Dhaabbanni tokko tokko immoo piroosesa kana nachi hafee isiniifis xumuruu ni danda'u. Meewwii xumuruu illee dhabuu danda'u. Yoo isaan xumuruu baatan ammoo fiizaa guutuutti garagaltu jechuudha. Egaa hojii argattaniin booda.
Tole.
Fiizaa sanis GCK akkaawuntii kireet gootanii argachuu dandeessu. Hayyee maamila keenya gaaffii biroo qabdu?
Haa hin qabu. Galatoomaa.
Yeroo fiizaan bilbiltaniif galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha.